Oya, 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 mbezi.
Oi, oi, talk to me, my nigga.
Bane, ibiti. Bana, sikia.
That's what's up.
Na idea, nataka nifanye EP moja hivi ambayo kwa muda mrefu nilikuwa na mpango kufanya album na nini, lakini naona kama itachelewa sana. So naona tuanze na EP. Lakini kabla sijaanza na mabala mengine, nataka nifanye intro.
That's right.
Lakini nataka beat moja kali kama hii hapa.
Oh, speed it out, speed it out.
How see you?
Speed it out.
Tuanze na hii, how see you?
Hiyo hiyo kali mwanangu.
Yeah, nawaza kombe la ushindi, staki glass ya Bacardi. Maisha yanakwenda faster kama gari ni Bugatti. Sidanganyiki na bata, sharidhika na ugali. Nazidi kuwacha fake MCs na maswali. Leo ujinga kaniacha, na uzembe kaenda bali, na uvivu ndo kadanja. Squeeze ya tasilali, washa mwenge wa mani, washa moshe wani. Brother kesho julikani, leoko haicheza nami. Umziki na ufanya bila sticky za home. Wembwiga unantishia kivipi, I'm grown. Bro, I'm strong, ila naishima cheesy. Mini young, but I'm after Dawson. Lazima nwe busy, and I'm busy, busy. Nataka girlfriend now, no, no. Shafika umri wa koso kuitwa boyfriend now. Wanasema mi so conscious, wow. Hawajui lichofanya mi ndo favorite, wow. Cause nakaza huku naanza safari ya muziki, huu. Afna laza waloanza huku napitia kwa nyu, ha. Usogope mi ni mdogo tu, ila nangata ka mamba leka mata kanga mu.
Oe, 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 mbezi.
Oe, nimbi.
You know that you want
to. I feel something about it. Nice to come up on a vitu thing. Let's go, man.
I'll see you.
Yeah, let's go.
Yeah, no bombo clock in my head. Me, I smoke music. Let me smoke it all day and kill this beat. Hini gongo, any softy drink. Oh, I'm busy. Tell them what you think, baby. Budi kunishim, kaina bidi ni kweshim. I'm all about cream, nipe kwanza taslim. Kish! Hizi verses ina steam wafu elim. Ya kwatoa walu slim, kwenye ibada za mizim. Spani na una fake rappers kakatuni. Yeah, na speed fires na wabarn kama kuni. Kwezi flow, stabiliki kama mvoza da. Islam, Leonardo, acha nishika, shafika platinum.
Yo, Star Records.
Fuck up.